Ikisha tambla, teja shika signal. Acha shike lab days, kie kwa kisignal. Matap tap, zinafanya wana tipito. Mabambam, zinapandisha malibido. Under my substance, na maji minimal. Nasikia utamu kama Bobby Cash na VBO. Piga shot kama kamradi maini pose. Nasikia randa ni aroo na my knees and toes. Kame shika signal. Kame shika signal. Kame shika signal. Kameshika sigino. Don't enter meeting kwa club, si ofisi. Happy hour na HR, team building. Kandia bigi tuna puff, no DD. Accountant wa makwang, bele mbele. Vibe CEO konyagi na ma single tone. Ni why indie zone kisiagi wa ma digital. High kuliko rubani ako Wilson. Fried judu kwa maftani kama BDCO. Kameshika sigino. Dibiwa kwa club bila pirito. Pimiwa kwa jaka upigi shot. Tingisha madam kame pigwa shock. Hii ni city mababa tafuta sigino. Rada ni saisa ima mbakesho ni highlight. Prime time na wa rainbow at 9 live. Under my black light VIP to ki hide white. Na mamgalo na chana jaba na white wine. Kameshika sigino.
Tapi aku metu mi original song.